Silence of Clap on the beat.
It's royal, babe.
It's amo, babe. Maisha kutafuta, maisha kuangaika.
Tuombe Mungu ipo siku utatupa.
Maisha kutafuta, kila mtu kuangaika.
Tuombe Mungu ipo siku utatupa.
Maisha kutafuta, maisha kuangaika.
Tuombe Mungu ipo siku utatupa.
Maisha kutafuta, kila mtu kuangaika.
Tuombe Mungu ipo siku utatupa.
Maisha kutafuta, maisha kuangaika, tuombe Mola ipo siku yeye atatupa. Maisha kutafuta, kila mtu kuangaika. Maisha pesa dunia nzima inatisha. Saizi nafanya mziki, inanipatia riziki. Kama siyo God, ningekuwa kamiti. Nakula mara mbichi, imechanganywa na vijiti. To God be the glory. Yeah, ipo siku walisema eti mimi sitoweza. Numie, nibaki, nikiteseka. Nisake, nikose, nibaki sina pesa. Sichoki, sigiva, mimi nina Yesu. Najua one day pia mimi nitaweza. My haters, now I respect to sana cause. Mara most nji mnatambua hii talanta. Talanta naikuza, nanyi mnaipuza. Mnani italuza, na shedetoki yo Lucifer. Wengi wateseka wakisaka tu mali. Maovu most wanafanya ata hawajari. Kilicho na mwanzo, kina mwisho. Saka God first, zingine zitafuata. Yeah. Okay.
Maisha kutafuta, maisha kuangaika.
Tuombe Mungu ipo siku utatupa.
Maisha kutafuta, kila mtu kuangaika.
Tuombe Mungu ipo siku utatupa.
Maisha kutafuta, maisha kuangaika.
Tuombe Mungu ipo siku utatupa.
Maisha kutafuta, kila mtu kuangaika.
Tuombe Mungu ipo siku utatupa.
Kisa maishina, kila mbali natafuta riziki. Ushanivunja moyo, mapesa mabima misina. Maisha kutafuta, umenichosha, umenichosha. Kushitatizo na mawazo, mwenzangu sina chanzo. Kula kwangu ni kwa jasho, akio Mungu nina hazo tu. Ipo siku watanipa, usijari. Hata kama una mali, ipo siku watakupa, usijari.
Walo kutharao siku moja takweshimu. Waseme vile wewe umetokwa na wazimu. Mola wachi wake, so don't give up. Baraka zina come up, haters wanna shut down. Kujikaza ndiyo mwendo, roho safi na upendo. Na Mungu ndiyo uwezo, bila shaka utaweza. Yeah, utaweza.
Maisha kutafuta, maisha kuangaika.
Tuombe Mungu ipo siku utatupa.
Maisha kutafuta, kila mtu kuangaika.
Tuombe Mungu ipo siku utatupa.
Maisha kutafuta, maisha kuangaika.
Tuombe Mungu ipo siku utatupa.
Maisha kutafuta, kila mtu kuangaika.
Tuombe Mungu ipo siku utatupa.
Maisha kutafuta, maisha kuangaika.
Tuombe Mungu ipo siku utatupa.
Maisha kutafuta, kila mtu kuangaika.
Tuombe Mungu ipo siku utatupa.
Maisha kutafuta, maisha kuangaika.